dajimsafi.com
Bottle of champagne on my hands. I've been the club doing boop with a bottle of champagne on my hands. Toto ju club wana nikonyeza na mi mda sina. Attention simpi ya meboeka, mnyama ni mevimba. Swaga so kitoto na teleza, imezungukwa na watoto wakali ya zul juu ya meza. Nyamwezi ni meoga na pendeza, insta modo wako nani text ya menipeza. Misi fagili upuzi, kama si mambo na mchuzi. Napiga donda kali na uzi, yes I'm sassy and choosy. Luku ni lazima usiku au mchana, always looking fresh tukikutana. Drips ifai mara mbili na peana. Oh, baby I'm a star, real superstar. Came from the bottom, I'm a ghetto superstar. Baby I'm a star, I'm a superstar. I came from the bottom, I'm a ghetto superstar.
Downtown, watoto wa town, tumesha panda down, zetu good time.
Mini zaidi ya star, kila kiwanja na peta zimeja kwenye box, tegemei mikeka.
Pachuchu wakiniona wanataka kudeka,
ata machawa wana wana cheka cheka.
Nikikumbuka misoto ile, mina goli Maradona sikose. Wanajiuliza kwa game sipote, wanajua nani king na waonge.
Nikikumbuka misoto ile, mina goli Maradona sikose. Wanajiuliza kwa game sipote, wanajua nani king na waonge.
I'm a
baby I'm a star, real superstar. Came from the bottom, I'm a ghetto superstar. Baby, I'm a star, I'm a superstar. I came from the bottom, I'm a ghetto superstar.